here we go now. Here we go, here we go, here we go now. Get busy. Here we go, here we go, here we go.